lado fa ihida male fusadi wa haiska lumin ciladu fa ihida male fusadi wa haiska lumin wixii kugu filanaya qayobida ka heli insa shawawa